Foto 20 deko gam ishaku latanoji sura 20 aya go yahri sura 20 aya 10 Ibrahima nawi sarai o noddi mashudo mako jogi do fuunde mako o wadi mo hunarago inde jawmira Allah mo asama ilesdi o wi'imo ayahan tonta ku am yamana ishaku kore gam Ibrahima yida bi ko dala lesdi alkawal ko bo o te'a debbo lesdi Kana'ana gam rewbe inaare nden don be hallube masin nden baradeeru Ibrahima do tani jawmiko o yehi sare na hor sakike Ibrahima idon o do i jawmirawo gam o hollamo debbo mo subani ishaku don idon se surbal bongel timi gam jogugo ngel ewne Rebeka o yaharani o kodo wato baradeeru Ibrahima ndiyam o yarni gelodi mako bo idum sadi yarnugo gelodi sappo o neddo siwti ha Rebeka yottini yarano gam o tabbiti Allah holli mo debbo mo o subi gam Ishaku inder yewtigo imako o anditi Rebeka inahor o tagu yetti jawmirawo gam o nani do'are mako nden be jottodi ha wuro habbani Rebeka Ishaku bi Ibrahima nden Ibrahima mayi yodi dubi hemre isaba ini ijowi Ibrahima isaratu kebi biddo gam be nuddini alkawal Allah yo timminan komi dum nebi gam Allah yo kolido imo timmina ko o fuddi fu wadugo gam imana ku Ibrahima Allah barkidini zuriya mako fu foto dum timmi sendaren foto 22.